exclusive to BaysNation.com.
First day tulipokutana tana, moyo kadunda, macho yalipogongana. Hapo hapo tukapeana namba, tukapeana namba, namba. Ukweli ulinivutia, yeah. Sijajua zako tabia, oh. Na moyo ndo umeridhia, yeah. Ila nina imani una upendo. Ishi nami, baki nami, naimba forever wewe nami. Mitihani, changamoto tuzishinde milele. Ishi nami, baki nami, naimba forever wewe nami. Mitihani, changamoto tuzishinde milele. Penzi letu liwena.
BaysNation.com.